Dela na MI, China Shanghai, limits in the sky. Dela na MI, Dela na MI. She's addicted to me, aki anani anapenda ikuni. She's addicted to me, anaitaka adi cancer kumi. She's addicted to me, masaya mechi analia ui. She's addicted to me, and she only giving it to me. Maji hawezi resist, kila time ana insist. Ni mjenge, kwake mindo fundi. Ni black kama Audi, na refu kama Sudi. Drift, 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 drift kama Audi. Anasema ananipenda sana, na juu yangu vitu crazy anafanya. Nisipobonga na esi ni lawama. True lover, fake it. Imeshika kasi miti na kokoto. Bado tu anizalie mtoto. Ni kama fotomoto, inaleta ndoto moto. She's addicted to me, aki anani anapenda ikuni. She's addicted to me, anaitaka adi cancer kumi. She's addicted to me, masaya mechi analia uwi. She's addicted to me, and she only giving it to me. Maji nipige bije, misi tambui vije. Vile unalamba lolo nika kikoro kwa mdomo. Kani chuo ulipita masomo, na ukiniacha baby mimi ndafanya mgomo. Mindo doki wake, mindo Dr. Dre. Addicted na sima day. Ni vile na mkunja fine, na mjenga fine. True lover, fake it. Imeshika kasi miti na kokoto. Bado tu anizalie mtoto. Ni kama fotomoto, inaleta ndoto moto. She's addicted to me, aki anani anapenda ikuni. She's addicted to me, anaitaka adi kansa kumi. She's addicted to me, masaya mechi analia uwi. She's addicted to me, and she only giving it to me. Maji